Niacheni niseme nitame mwenyewe na moyo wangu. Oh, oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Moyo wangu lata, lata unavyotaka. Lata unavyotaka ila chunga usijeleta maafa. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi. Lata unavyotaka ila chunga usijeleta maafa. Moyo chagua pakutua, pakuchutama, pakuka, pakusimama, pakutembea, pakukimbia moyo. Moyo wangu kichefu chefu, moyo umegoma vitu vichafu. Moyo unataka vitu nadhifu vya kuridhisha mwili. Moyo hauna shoko, moyo bingwa wa nyodo. Moyo hutaki shobo, 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 shobo. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi. Jeuri, moyo wangu kiburi. Jeuri, moyo wangu kiburi. Ukileta dharau, moyo unakusahau. Moyo ukijona mzuri, moyo unaleta jeuri. Moyo nakupa cheo, wewe mmiliki wa hisia zao. Yani kama mti wenu shinarao, shinarao. Shindana na moyo wangu wa kafiri. Tena walisubutu kupigana na moyo wangu wako chali, chali. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi. Jeuri, moyo wangu kiburi. Kiburi.